Anti
Tuchikuva Uganda Kampala Katankara Simusoka boy Nalindowooza ebyo mukwano byangu nnyo kubikola nkizudde nga bizibu nnyo Ogenda noteeka mwoyo ati wokubikola nomaliriza nga bakuyuye tewali nsonga Bakyoli bamukyaye tewali nsonga Bakyoli bamutute tewali nsonga Bakyoli bamulesewo Bakyoli bamulesewo Uzake mabega kenso nerema Ebintu byekyanga famya ika jazimini Kire kityeyo Abana mwecha wa waliwone Yanywegera gravite Ewamweyo kiri kityeyo Advise to everybody in love Chase disappointment Galutaya ne baby girl mulafu Bobby wine ne baby mulafu Sansa nyo mukwano mubyekole Namweyo mubyekole Ewafe nukulemezamu Kulemezamu, ebyo mukwano kulemezamu, ewaffe nokulemezamu, ewaffe nokulemezamu, kulemezamu, ebyo mukwano kulemezamu, ewaffe nokulemezamu, squeeze twenyiganga twefunye, kukisi twekubanga twenyiga, ebyana byesalamu miniskati ne bwoba serebu bikulabisa, bubozi bwekubanga bwekize ne kibanda buzambo katimbu. Katankara simusoka boy Ebyana bintadde mu tajeti Mubidula bend and pose Mubufunda bend and pose Badansa ni bend and pose Queen dansa ni bend and pose Ewaffe nokulemezamu Kulemezamu Ebyomukwano kulemezamu Ewaffe nokulemezamu Ewaffe nokulemezamu Kulemezamu Ebyomukwano kulemezamu Ewaffe nokulemezamu Nalindowooza ebyomukwano byangu nnyo kubikola nkizudde nga bizibu nnyo Ogenda noteeka mwoyo ati wokubikola nomaliriza nga bakuyuye tewali nsonga Bakyoli bamukyaye tewali nsonga Bakyoli bamutute tewali nsonga Bakyoli bamulesewo Bakyoli bamulesewo Bakubira miziki ejja buli kika mu bufunda ebyana nga byenyiga Byenyiga, 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 anti anti byenyiga, 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 byenyiga,
anti
Ewaffe nokulemezamu, kulemezamu, ebyomukwano kulemezamu, ewaffe nokulemezamu, ewaffe nokulemezamu, kulemezamu, ebyomukwano kulemezamu.